Bana mara wa Simba, Siwa Jimbana, Yambuwe, Lewae.
She got